Yeah. Say record.
I told ya.
Shoot it up, shoot it
R&B.
On.
Let's go now.
He come down the club. He come now who you dem man and that is ya. I say la wanna please and nani a night wa. Because I'm the epini me kausha. Gina Hanifa. I leave you mzuri and a that is ya. I say la wanna please and nani a night wa. Lakini mimi ni me kausha. Kuanzia juu mpaka chini. Uyu dem wana siri. Iyo siri na ijua mimi. Kawapika chini. Ila sijui kwa nini. Ila ye kanipenda mimi.
I told ya.
Niko nae uyu dem. Kokote aliko simfate. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Niko nae uyu dem. Kokote aliko simruse. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Shubiru shubiru. Sharobaro wanajipitisha wanajiuliza nini nampa toto mzuri nimemdatisha mimi nimekausha sina noma na mtoto wanifa si tunajirusha navyo katika huyu mtoto ananidatisha kuanzia juu mpaka chini huyu demu ana siri hiyo siri naijua mimi. Wengi kawapika chini. Ila sijui kwa nini. Ila ye kanipenda mimi.
I told ya. Let's go now.
Niko nae uyu dem. Kokote aliko simfate. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona. Niko nae uyu dem. Kokote aliko simruse. Niko nae uyu dem. Nakupata dhari kona.
Miaka kama nane baby honey niko nae. Kila day na kwa mpya napenda kona na nae. Kisike harusi juwa na wana nae. So kicheche soma pepe wacha watoto azai hey. Chumoka out komesha my sister dude oh. Emu the raw we mwenye matavya you oh. Kiwa na mimi Mr. Blue kila kitu juu. Inyimba kwa kabuso yeah karibu. Wanasema tupendani wengine washachana hey. Wakati tuko nyumbani tabia zinafanana. Kambali na kuna mekatiza kwa kita. Sende tumbayo sijo cover me wana vicha hey. Kwanza takata Billy Demo superstar. Mpaka home tabata wanajua na nifa. Subiri aje kifika nondoka nae. Pigeni mziki wazi wazi cheze nae. Hachani nami, siachani nae. Anapenda na nami, napenda na nae.
Niko nae uyu dem, kokote aliko simfate. Niko nae uyu dem, nakupata dhari kona.
Show me, show me too.
Niko nae uyu dem, kokote aliko simruse. Niko nae uyu dem, nakupata dhari kona.
Kambalinae, oh you damn. Kambalinae, 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 oh you damn.